mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Uyu mwanya ni ikiganiro muri isanga, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchuti mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro muri isanga. Dukomeje rero kubatumirira urubyiruko rw'umwihariko by'umwihariko abakobwa. Uyu munsi twabatumiriye umunyarwandakazi Muheto Nchuti Divine, akaba ari nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2022. Mube hafi rero muze kuganira nawe, mutange inama n'ibitekerezo. Ndamubaha mu kanya muganire muri uyu mwanya. Nk'uko mubizi, baba bafite ibintu byinshi bahamagarwamo, aracyari mu nama gatoya, ariko mutegereze gatoya turaza kuganira nawe ku bintu bitandukanye, cyane cyane ku mushinga we, umushinga wo gufasha cyane cyane urubyiruko n'abagore ndetse n'abakobwa kwizigamira igiceri. Naho mu kanya rero mwe mwumva aka karirimbo.
Zato dirina neza na jambo wavuze korihere avuze ko uzato dirina neza na
Yeah.
tangirjaro ahabantu bashoberewe o emana no junanirwa twabonya ntamba gatiza namahoro yo umutima tufitibi hamya makana kuzature ngeda mukiza
Karise Karasira afatanije na Lisa Kamikazi baturirimbiraga indirimbo kumunara tubashimire kandi dushimira namwe mwese abamaze kutwandikira muduha nomero zanyu mwifuza kuganira na Miss Rwanda Nyampinga w'u Rwanda wa 2022 araboneka mu minota mikeya mwe mwihanganye hanyuma ubwo tura muho mwanya mukanya abaganirire mu tubanze tubahe tubatumire mu bindi biganiro bya radio yanyu nkuko mukomeje kubikurikira ni aho mukanya gatoya.
Ikira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
ngwiki ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Muratumiwe rero muri cyo kiganiro Kombo taxi mugezwaho n'ijwi rya Amerika mugitegurirwa na Benevolencia. Reka tubumvishe n'akandi karirimbo mu gihe tugitegereje umutumirwa wacu Butera Knowless mu ndirimbo inshuro igihumbi. Arakoze rero Butera Knowless nawe udufashije muri aka kanya twari tugitegereje umutumirwa wacu nkaba nshimira namwe mwakomeje kwihangana kugira ngo mubone uko mugira uruhare muri kiganiro. Umutumirwa wacu rero amaze kuboneka nkuko nari nababwiye aba ari mu mirimo myinshi itandukanye ariko rwose nkamushimira uyu mwanya afashe kugira ngo aganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nkuko nababwiye dutangira ni umunyarwandakazi Muheto Nshuti Divine akaba ari nyampinga w'u Rwanda wa 2022 nagira ngo tumwakire kuri radio Ijwi rya Amerika. Nshuti Divine ndakwakiriye kaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nkuko nari mbivuze rero ngushimiye kuba rwose ufasha aka kanya nubwo wari uri muri byinshi ukaba wemeye kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nagira ngo mu gutangira ubanze wibwira abatwumva nubwo nari nkuvuze amazina ariko hari ababa batakuzi bashobora kuba bayenda batarabashe no gukurikira irushanwa. Miss Muheto ni mu biki?
Nakoze cyane ndabaza kwashimira ko mutahe umwanya wanyu namwe karamwashe ko mwadutumiye n'icyo gaciro kwitweke. Kumuntu utanzi nitwa Nshuti Divine Muheto ni amazina yanjye atatu. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19 nafite nagira umugisha nkabifite ababyeyi bombi. Navukiye ndetse nkurira n'i Kigali mu Rwanda. Mu busanzwe ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda gusabana, ndi umuntu uterwa ishema no kuba yagana n'abandi akabatera ibyishimo nk'uko nawe abikunda. Mu bitandukanye cyane ikintu wenda ntanga ikintu nakunda nuko nihora nirinda yuko kitagira nambaho ni ko umuntu yanakaza ikizere ibintu mpora ndwana nabyo kandi ndwana neza yuko bitazangira.
Yego. Utse ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda ko abantu bishima. Hari n'abandi benshi rero bagomba kuba bifuzaga kwishimana nawe koko, bagomba kuba bari bazi ko utera abantu kwishima. Hari benshi batwandikiye ku murongo wa telefone kuri Facebook batubwira ko bifuza kuganira nawe. Nizere ko bakihari kuko bategereje akanya, bashobora kuba yenda bananiwe yenda bakaba bagiye mu bindi. Twizere ko bagaruka hafi hanyuma mukaganira. Noneho tubwire ni gute igitekerezo cyo kujya mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda cyakujemo?
Ubundi kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda navuga ko ari ibintu natekereje cyane cyangwa se ari ibintu nari ntekereje cyane, ariko urebye ibyo irushanwa rya Rwanda turi muri Miss Rwanda muri ku ishuri nibyo kampiyona nyifite ko nanjye umunsi umwe n'abakobwa bamwe bari bari imbere yanjye nari ndi kubona bigotamiye ikamba ryo kuba Miss Rwanda. Igitekerezo by'umwihariko numvise kinjemo cyane kumva ukuntu bitekereza kwera ibyo ugenda ubona kwera ibyo ugenda wumva bikagutera icyo kumva yuko utajyamo ukagira ubwoba ko ni ibintu bitoho cyane nk'abana b'abakobwa duhaye twitinyeye tuyigo bwo kujya hanze tumenye ibyo dushaka kuvuga tudutere ibitekerezo byacu ni ibintu bitugora cyane. So nafashe umwanzuro umwaka ushize aho mukuru wanjye Ingabire Grace yambikaga ikamba rya Miss Rwanda nibwo nabonye ndavuga ati nk'uko yitinyutse ataza kwitinya kandi ariko yageze hariya nawe igihe kirageze utere intambwe ugaragaze icyo ushoboye.
Yego. Uravuga uti naratinyutse, hari abakobwa batari batinyuka. Ariko wowe waravuze uti reka mbijyemo, hanyuma kandi uzi neza ko hari n'ibyo bagenderaho, hari n'umushinga umuntu agomba kuba yanononsoye yatunganyije. Mu mwaka umwe uravuga uti ngiye kubijyamo. Uyu mushinga wawe watubwira muri makeya umushinga we watanze mu irushanwa?
Murakoze cyane. Umushinga wanjye witwa Igiceri Youth Program. Iyi ni campaign cyangwa ni umushinga, ni project igamije guteza imbere umuco wo kwizigamira mu bana b'Abanyarwanda n'urubyiruko muri rusange, ariko by'umwihariko kuba ari n'abategarugori. Kurumva ni domene mbarizwa muri domene nahagaramo ngo abashe kuba navuga neza ibyayo. So muri make umushinga wanjye ushishikariza Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko nk'uko nari mbibabwiye kwizigamira.
reka muri kiganiro kubera ko ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika ijambo bakaganira n'umutumirwa kandi by'umwihariko uyu munsi twawuhariye abari n'abategarugori si ukuvuga ko ari bo bonyine bagomba kugiramo ijambo ariko ni umunsi twita ku bintu ku bibazo cyangwa se ikintu cyose gishobora kuba cyafasha umwari n'umutegarugori kwiteza imbere ari nayo mpamvu nyine nagutumiye nawe ko nabonye ko ufite uwo mushinga wawe ushobora gufasha abari n'abategarugori cyane cyane n'urubyiruko by'umwihariko. Reka twakire ku murongo wa telefone birusha abagabo bazi ikibazo cye cyangwa satanga igitekerezo. Uratwumva birusha abagabo?
Mire neza ugiye Amerika.
Ngwiriwe neza uduhamagaye urahagana he?
Mbahamagaye mererereye Musanze mu Rusagara.
Murakomeye se mu Rusagara?
Mu Rusagara tumeze neza n'amahoro.
Muraturusha iki?
Mu Rusagara urebye ni umucyo, hari akazuba karinga nyine ko kari kurenga. Ndetse nta kavura gahari nk'uko bisanzwe ariko tumeze neza turashima Imana.
Yego yego twe twaramukanya kavura n'ubukonje busanzwe nk'uko muri bihe ariko bimeze ariko ntabwo bukabije. Ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere mbanje gushimira uwo mutumirwa mwatumiye iminsi wacu muheto noneho nkabangira ngo mbanze mushimire n'intuzo n'igitekerezo cye cyo kwizigamira yabashije gushyira ahagaragara mbese kigahabwa agaciro. No muri rusange nkavuga ni ese ko yatubwiye yuko tugomba bagomba kwizigamira ibiceri hakaba hari ikibazo mu Rwanda cy'ibintu bita ngo ni ibiryabarezi usanga byuzuye n'ibiceri bidakoreshwa biri aho ngaho bipakinze ku buryo hanze usanga no kugira ngo umuntu abe yavunjira umuntu biba ari ikibazo muri rusange kugira ngo uwo mushinga utazahura n'izo mbogamizi z'ibiceri birunze mu biryabarezi ese we arateganya iki cyangwa se arumva umwanzuro n'igisubizo kuri cyo kuri umushinga we bitewe n'icyo kibazo natwe ubwacu hanze ku bantu bakora business usanga ibicera n'ikibazo no kukibona ese wakiziga mute kandi utanakibonye kubera ko byinshi birunze mu biryabarezi kandi nkanamushimira yuko yitwaye neza akaba yarahagarariye neza abari b'u Rwanda nka Miss Muheto. Nkomeje kumushimira cyane rwose nitwa Birishabwa Emmanuel nkaba ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika ambasaderi nka Mererere hano Musanze. Murakoze cyane ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane. Ye Miss Muheto wamwumvise gira icyo uvuga ku byo abajije cyangwa se ku byo akubwiye.
Murakoze cyane Emmanuel ndakeka niba nibeshye.
Ye Emmanuel Birishabwa.
Baje kushimira cyane kuba mwafashe umwanya mukaba mwakurikiye kino kiganiro ndabashimira cyane. Nk'uko yarabimbajije yarambajije kuki ngo ni gute nateguye umushinga wawe kuzaba n'igihe ibibazo by'ibyabarezi cyane yuko n'abafite akazi ibyo n'ibibazo batinya kumva ko ni ibiceri. Ndahera mbanza kugusobanura neza ku bibazo byo kutabona ibiceri. Mu by'ukuri umushinga wanjye witwa Igiceri Youth Program ariko ntagavaho yuko twizigamira igiceri gusa. Nobra vise uchan ko kumva bamwe bibije ku gicuri ari kintu kiri minor ari kintu gito cyane umuntu atabasha kuba yakwizigamira ariko cyose usanga ni gicuri umva ko ari cyo kugura bombo ari cyo kugura umwana akajyana kugura bombo ari cyo kugura umwana akajya kugura n'icyo ku muhanda ntitugiye agaciro nk'uko gikwiye. Niyo mpamvu nari kontakte jesina nka bita campaign yanjye cyangwa za project yanjye ariko nagaruka ngo ni ukwizigamira igiceri gusa ndabisobanura aho ngaho naruva ngo kwizigamira igiceri gito ikindi yuko nacyo ari ikintu twahera kwizigamira ko benshi gifata nk'ikintu gito cyane niyo mpamvu cyitwa gutya. Hanyuma ikindi kintu warumbaje ngo nibwo nzabigenza kugira ngo umushinga ndazange ibyabarezi n'ibyo bintu bitandukanye byivuga nibyo cyane ibyabarezi birahari mu Rwanda ni benshi babijyamo ni benshi babikora ni benshi babicira amafaranga yabo ariko ikintu cyane ndacyita ni mindset afite ufite mindset yuko niba kintu ikibyabarezi yagiye kwarabo bihira kubera bimwe na bita bikorabo bihira kwarabo bihira rero ibyo ni ibintu byiza ko nawe urumva bafite uko babyungukamo. Ikintu cya mbere ni ukwirinda iyi campaign cyangwa guhugura abantu cyangwa kubigisha iyo wigishijwe ikintu kuva ukiri muto ari ikintu cy'umuntu wawe ukurumva ko ari ikintu ukwiye kuba wakora kandi ni kujya ku ruhande rwo kutumva bitari appropriate cyangwa se bidakwiye ko wakijya ku ruhande. So uburyo bwa mbere nzakoresha ni ukubanza kwigisha urubyiruko. Nshaka kwigisha urubyiruko nduhereye mu mashuri mato mbere ndakose ko abana batanaje gusanga bo abantu ba mbere yo bishimye ubana mu kongo ari bo abantu ba mbere bumva ko nshakwanze ko abana batubumva ikigira kwigira na yini cikoro cikoro umuco twe ko twumva ko yini ikwiye kuko abe niza kibira cyangwa se ntibigwe no mugisha kubira turi bato twumva ko ibintu bakuru bacu ari ibintu by'abizi bacu ari ibintu by'abantu bafite amafaranga menshi ari ibintu by'abantu b'abakire bihamba ari ibintu by'abakungu ariko mu by'ukuri dukuze tubyiga tugakora twumva ko ari ibintu byacu twumva ariko atari ibyo ngibyo byabo gusa kuko ndahera nko mu bantu bakiri mu mashuri mato abantu bakiri mu masegonda ahantu bakiri mu pirimeri ayo mafaranga turabona ye nk'uko yindi kuvuga abantu bumva ko igiceri kintu gito mu byo baguye kugira ati agenda ukora ikintu kintu ushaka rero umwana utagishwe gusezinga cyangwa udatagisezinga nk'umuco wawe utumva ko ugiye kugenda ukagiye gusendinga kugura ibyo n'ibindi bikeneye mu mboshitete nibyo kuko uba ubikwiye ariko iyo umwana abyigishwe guce neza uza rero abana iyo ubwiye akantu agatekerezaho cyane niba yaragigishwe yumva ko ari umuco we bizamufasha kuba yakumva yuko adakwiye kuba yabudasigura icyo kintu ahubwo yakibika akakibika bwo ejo akazavamo byinshi mu byo ashaka byinshi akabasha kuba yakibika gito gito so ubwo ni bwo bwa mbere kandi ubundi buryo bwa kabiri inerekeje bivuze byinshi abarezi bavuzeho umuntu ntakwiye kugira mayindiseti yo kumva ko igiye kukigura mu shiketi akajya kukiguramo miti ku muhanda ndakeka ntabwo azabona imbaraga zimujyana kujya muri ibyo biryo abarezi igihe yakubwiye ntabwo azabona
uko bivuga hari uwari utwandikiye kuri Facebook avuga ati se ubona abantu bose bashobora kubona icyo giceri ko hari abatakibasha kugikozaho n'imitwe y'intoki muri kino gihe ndumva rero ko uri mu bivuga ati urashaka ko urubyiruko abana batangira bamenya agaciro k'igiceri ndetse bakanabigira umuco uyu uvuga ati ko igiceri kitaboneka kuri buri wese wamubwira iki
yego kuko nibyo kumvuze gice ntabwo kiboneka ku bantu bose yewe nabwo ikibona kibarubizize niba kibona zibigumisha kuba wakibona ariko yafashe ni kwigisha abantu kwizigamira no kwizigamira kwizigamira ntabwo kwizigamira ngo ufate amafaranga wari wabitse muri banki ntabwo ku kabogisi kawe niyo bitaho ntabwo ari bizarekera igihe kizagera bivuze ko amafaranga noneho amaze kugwira ndayakoresha iki ndayahereza nde nizo tuma tugira iyo mayindiseti kumva yuko amafaranga tumaze kuyabona kuko kenshi igihe cyose kuko yumva ko tuzashora mu kintu cyangwa se tukajya mu kintu kuko nta gishoro dufite koko rero nitwizigamira bizatuma tukagira amabizinesi yacu urugero nabaha kanyweshe ingero kugira ngo byorohe cyane ko nanjye abenshi bigira mu by'ingero niba njye mfite umushinga niba narizigamiye bizigamiye amafaranga amajije kubona yuko ari amafaranga yafatika amafaranga nagura n'itungo rigufi tuge inkoko niyo nagura inkoko niba ndi umuntu yinjiza inkoko inkoko izameza amagi nimeza ayo magi ntabwo nzafata iyo nkoko njye kugurisha amagi ngaruke mu rugo njye ibyo nyigaburiye njye nyigira iki urumva hari abantu nzakina bazamfasha mu kazi kanjye nzakina bazamfasha muri ubwo bworozi hari abantu nzakina bazamfasha mu mirimo yanjye ya buri kanya so ikintu cya mbere ni twizigamira turagura nk'ibyo rugero nari nanze rugero rworoshye uzagura inkoko izaguheza amagi wajyana ku isoko wahereza akazi abandi izaguheza ifumbire washyira mu turima tw'igikoni ukabona izo mboga aho utwara ku isoko aho wishyira ugutwarira yesi ndabizi ko ikibazo gihari kandi kinakomeye cyane ko hari abatabasha kuba babona icyo giceri ariko umuntu n'izigamira bizafasha na wa wundi utabasha kukibona in one way or another bizamufasha kuba yabona uburyo nawe byamugeraho kandi ari a positive effect ikindi buzimo ni kwizigamira amafaranga azagera guhera twari muri banki bizabaheza liquidity ndakeka amabanki bizaruhera abantu byo gusaba inguzanyo kuko amabanki ni ibintu maji nanjye ntabwo ari imineke vuba nkurikije amabanki ayo mafaranga twagiye kuzigama kubika mu mutwe yanjye bagarura bagatanga n'inguzanyo so bizafasha cyane ku badafite akazi bazabasha kuba bahereza abandi akazi ku badafite igishoro bazabasha kuba babona igishoro so ni uburyo bumwe nkeka yuko buzadufasha kwivana n'icyo kibazo cy'uko hari abatabasha kuba bakora no kuri icyo gice
yereka twakira noneho mvuye kure Andrew uranyumva
yego turabumva cyane
yego urahagana he
ndahagana muri South Africa mu gishagara cha Durban.
Durban. Yego yego. Mumeze mutaho ngaho.
Ashana mahoro na mahoro cyane narija ikicita cha coronavirus kitani cyakabanutse. Yego cyara mahoro cyane twashima muri rusange.
Yego yego Imana ishimwe. Yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Atatekereza na nisi chakubaza mishu Rwanda mungi sena agaragaza kumbizi migamba sisi dumba kwari mishu wafiti na chane chano kwa aruka deshi ato vishobora kute kubini vishobora kuna nirareta uwa kiyungi ilagute chane umugambi waze usira mungi lukute uwa tula mingiri hari haba anuweshi yo suambira ashoya kwa kutu mugambi chane suambira bae mishu Rwanda chane aba n'ishyo bashobora kuba aratandukanye barashikiriza icyinziro cyabo muga kenshi na kenshi cyangwa kubona icyinziro cyabo hera mu nzira wahahera umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ukaburira byanyu ndetse nako agatekereza tanze mu rakoze
ye burakoze Andrew Miss Muhito Andrew mwamubwira iki
nakoze cyane Andrew nakoze cyane uko bivuze nagiye mu miswa mbere ndetse nambwiye nanjye wa nyuma ariko sinzi angu biboneramo gusa urebye neza bari abamiswa si bagiye bakora kandi byiza cyane abanyarwanda babona so ntabwo navuga yuko ngo hari itandukano rihari ijana ku ijana ntabwo navuga ibintu ijana ku ijana ngo bizaba ngo bizagenda gute ariko ikintu nabwira mbere no kubwira abandi let our actions speak kuko bivuga gutyo kuko nabigisha amagambo ariko mu gihe kitacyagera ngo ubone yuko icyo nakoze ntago wabyumva ndakumva cyane ariko ikintu abwira Andrew uracyankurikiye irinde ati umwaka urangire ukuntu biri burangire bimeze ukuntu biri burangire bigenze wanavuze yuko ngo bintu leta y'u Rwanda ngo iyishyira mu bikorwa ngo ni kimwe nzakora ngo mbishobore Andrew ndango ntabwo nakubwiye ko nzabikora ijana ku ijana ariko nzagerageza nzakiga umurindi n'ubukiza umurindi leta y'u Rwanda nzakiza umurindi leta y'u Rwanda kugira ngo igire gushaka gushyira hanze gushageza abaturage bayo nange nzashyiraho akandi kugira ngo dufinike twubake igihugu cyacu kiza
kugerageza ntabwo umuntu yareka ikintu atabanje no kukigerageza ku mugani wawe hagombye kwiyumvamo ko icyo kintu gishoboka hanyuma umuntu akakigerageza yereka twakire noneho Eric Maniraguha Eric wiriwe yego urahagana hehe
Kanombe mwirwandi kujya
yego Kanombe mwirwe neza
yawo namuhere
niko nuko ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni kibazo
yego nibarize
ego ndabanza gushimira o nyarwanda kazi wacu igitekerezo kiza yagize ariko nagize impungenge ku gitekerezo kiwe yavuze ati ni igiceri kubiganira ni byiza bo ariko se icyo giceri nahangahe umuntu azizigamira ese ni mu gihe kingana iki azagitanga kugira ngo abashe kuba yabona koko ya kapita yavugaga yagira icyo ifasha urubyiruko ese k'amafaranga ko mbizi ko yavuze kandi none purisi ku rubyiruko nawe ndabizi neza ku myaka afite kimamya ko amafaranga yatangiye kuvuga kuvuga ngo we ku giti cye yakibonera igiceri niba nda 50 sinzizi ariko ayo mafaranga ubyiruko ruzayakorera ko inzi ko abana bose baba bakibayeho ku bw'ababyeyi cyane ni ari umubyeyi ukimugurira iyo ni izo mpungenge mfite ikindi ni icyo cyizera mfite kuko uwo mushinga wiwe uzaraninda mbega uzagerwaho neza murakoze
ntiburakoze cyane Eric ye miss Muhito afite mari mpungenge
Eric murakoze cyane kuba mutanze icyo kibazo kugira ngo n'abandi babyumvireho ndabashimira cyane kuba mufashe umwanya wanyu mukatubaza icyo kibazo njye agaciro kuri twebwe nabwira Eric yaragiye ngo nahe amafaranga ngo bisaba ngo nangahe ndashaka kukubwira yuko kwizigamira ni amafaranga bisaba
sorry ko ndivuze gucyo na amafaranga ari precise bitaba nago zango mu gice cy'ijana nago bitaba ngo mu gice cy'20 nago zango mu gice cy'10 na amafaranga bitatse ndetse yu hamwe yuko nani imyaka bitaba na myaka bitaba ko umuntu yakwizigamira so kandi kinago avanga umuntu yizigamira ngo amafaranga n'ikintu gihe kuko twese nago tubonera icyarimwe twese nago tunayabonarega twese nago tubona iki gice n'uko ari wabivuze mbere nabo se tubona icyarimwe nago tubonera hari n'abatabibona tutirengagije impamvu yuko hari abatabibona ese ikintu cya mbere muri ni umuntu yizigamira uko afite umuntu yizigamira uko afite nago bivuga ngo umuntu nago ngiye ngo ngende ku mitwe ya 20 cyangwa inote ya 500 ku munsi n'ubikore ni muri 13 yabona te yakozeho mitwe n'ikize nago bigusenye mu gende bikore gucyo ariko nawe reba niba mbonye igihumbi cy'umwe n'ubikore cy'umwe afite n'ibyo bimeneye cyane nyeneye kujya hari n'abafana family n'ubwo mu byango niyo wakwizigamira igice cy'ijana n'ukuri niyo wakwizigamira igice cy'ijana buri munsi cyangwa igice cy'icumi buri munsi niyo utari kuzi igice cy'ijana wizigamira icyumweru cyo gushyira iminsi irindwi hakaba havuye n'100,000 yes turiyo mwambara amafaranga make yes turiyo mwambara yuko nta kiyamara ariko ayo mafaranga n'igitaranya ayandi azagenda akuramo avamo cya kintu kinini kuko mu gutari kwicira rimwe iri hamwe bizabyara ya note yumva ko ari agaciro icyo gice kibira mu zagera ya note ya 5 umva ko ari agaciro ryo gushyira ikintu ku muhanda wajya watanga ukumva ibitabo byayo ibice biri kizwi hamwe bizabyara ikindi kintu gikomeye ikindi kintu nakubwira hanyuma ikindi kintu yaravuzeho yaravuze ngo nicyo kizere mfite ngo yuko umushinga wanjye uzajya mu bikorwa nabivuze ngo ntabwo nave yuko uzajya mu bikorwa ngo ijana ku ijana kuko ntabwo nzi bizaba mbere I don't know ibizaba ejo ntabwo nzi ko ejo bizagenda mu by'ukuri ikintu navuga ni uko I let my actions speak icyizere mfite cya mbere mfite icyizere muri njye njyewe ubwanjye na Mitranda 2022 mfite icyizere muri njye ndumva yuko nzabishyira mu bikorwa nzagerageza uko nshoboye kugira ngo icy'abanyarwanda bandebaho icy'abanyarwanda banoye bizeye nzakibahe nk'uko bikwiye nzagerageza ko aho abanyarwanda banyemeye nk'uko banyemeye ikindi kintu ikize cyo muri kintu warana nayo Mitranda organization itwa impororano nka twabona abakobwa niyo tugira ubuntu tukabona izo kamba ntabwo baciye ngo ngo bareke tubirwane nabyo baba hafi yacu batugira inama aho tugeze bikora mu bundi buryo bya ati ibigenza gute bigenza muri buno buryo ni uburyo bwiza iki kize cyaba cyangwa ngo bajye batandukanye bazafasha muri ino bigenda se nizere yuko ari ibintu bizakunda kandi bizanashoboka hamwe n'imana bizamwumvira
ye tube twakiriye na Clovis hanyuma mbara ubukeye Thomas na uraza gukurikiraho Clovis ijambo ni ryawe
cyakaza mishyirwaho ko muri kigiye turimo ari ibihe bikomeye cyane turi mu gihe cya COVID abantu benshi cyangwa se abamubandirije bagiye bavuga yuko hari ibyo bazageza ku banyarwanda bimwe ntabwo babashije kubigeraho ese we yiteguye gukora gute kugira ngo izo nshingano yavuze yuko azakora azigereho ikindi kandi ese ajya mu irushanwa yarize kuba Miss Rwanda cyangwa yagiye ari ukuvuga ati nawe arebe aho amahirwe yiwe azamugera yaragize ku kigero kingana iki nimba yaragize
hanyuma Clovis urahagana hehe
ndi mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge akagari ka Munanira ya kabiri
i Kigali yego Miss Muheto Clovis tubiriza Clovis
Clovis nakoze cyane cyane ukomoje ku kintu ngo abandi amise hari ibyo batabashije kugeraho nakoze neza tunamo twese bizi ko COVID-19 yaraje cyari ikintu tutexpectinga cyari ikintu tutiteguye rero muri implementation cyangwa mu buryo bari gushyira imishinga yabo hanze ari kuri COVID tutirengagije ko COVID yagiye babangamira nawe kumva biragoye ko wajya mu bantu biragoye ko wajya guhura n'abantu biragoye ko wajya guhura n'umuterankunga runaka iki gihe cya COVID twe turi muri situation twemeye ko twakora movement zikomeye ariko nawe urebye uje kore mu gihe cya COVID nawe ukareba ibyo bakoze usanga ari ibintu bakoze kandi bakoze neza kuko bari bemeye bitoroshye ibintu tubyirengagize ariko bagerageje barakora bagerageje bahereza abanyarwanda ibarohereza abanyarwanda kubyita bagashyikira mu byo barimo iki nakubwira ko ibyo ngibyo nanjye nareba ngo nakomeje mbivugaho ntabwo navuga ngo njyewe ngo ndaje ngo bigiye kugenda gutya ariko I'll let my actions speak nzagerageza ko nshoboye ngerageze nkore ibyo mbona gikwiye mbona yuko nashobora kandi mbizeye neza yuko iyo ukoze ikintu gikunze kirakunda kandi kikavamo ikintu kizima nibutse nabwambere nzakore nanjye kuzange aho bakuru banjye bagagiza tenda cyangwa 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 zubaka ibyo bakoze neza ndibyo mbikore neza aho bagiye bagenda bitandukanye nanjye bese mbigireho fata umurongo mwiza so ikintu kimera mbashije ngo kwenye tekunda ni chwanda oya pe oya rikotu na wendi jawe na gato kuko niwa wajiwe niwa wajiwe nganya kujirigo mi chuku chana ino shano ya ni chwanda 2022 yali kompikisi toro shi hawa kwa riwa yidi mwa indere hawa nwa yiko kwa riwa likuide vila hanzi kutika unakari yinu likome yari yinu likoe chande so na wendi jawe na gato kwa aku numba wali kompikisi no niwishe mu niba ari byanjye bizaba ari byanjye niba atari ibyanjye uzaba ugira umuco kubona iryo kamba uzaba ugira iryo shema ryo kuba Miss Rwanda 2022 azaba bikwiye kubera ko bari abakobwa bose bashoboye abakobwa bose beza bazi kuvuga bafite umuco agira ngo tubagende bafite brain and culture bari abakobwa bafite byose so nakubyizera nabava ngo nayizeye nabava ngo neza ko bizaba Je nakoze icyo nakora avuga ati mana ibiribe ngo uraba bigitemo baba ari yakaze bikwiye
Kuki uvuga ko byari bigoye byari dushanwa byari rigoye kurusha yandi waba warakurikiye
No nagaza ngo byari bigoye kurusha yandi nayo yakurikiye ahubwo byari competitive byari no kuko bashoboye bose Naho usibye ngo ugeze kuyareba gugasanga kuvuga ikambo ari byande koko ukabona buri wese ashoboye kuvuga buri wese ni mwiza buri wese atambuka neza buri wese araportrayi umurimo neza kandi abantu bose bakabyumva se impamvu mvuze ko nuko byari ibintu byari bigoye ko nanjye izo ndi mu kontesi nari ndi kureba bavuga ati ninde wa Miss Rwanda mike kuko mbona abantu bose bashoboye nizeye neza yuko ati byabagoye cyane n'ubu mvuze nende zigena
ku buryo byageze ku munota wanyuma utari wamenya niba uri bwegukana ikamba
umunota wa nyuma ahubwo bijya kugeraho wumva nacya kizere cyashize cyose kuko urumva aba ari kompetition ko nindi bize uba uri kuvuga ati mana umfashe hano hantu mbatambuke nyine ngiye kuganya ndi ati mana umfashe intebe ibintu by'umugisha niba ari ibyanjye byiza nasengera nanone ndimo gusengera mana umeze kwakira neza nishimire uri bitwa ikamba rya Miss Rwanda kubona ko rwose barashoboye kandi babihaye umwanya wabo barabikurikiranye cyane babyitayeho cyane ntabwo nari ngize rero nagose umuto wa nyuma ugiye kugera ahubwo numva yuko atangira iwe Miss Rwanda numva nanabyakiye numva n'icyozo binane
reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga umunsi wa kabiri twahariye cyane cyane abari n'abategarugori uyu munsi mutumirwa wacu ni Miss Rwanda Nyampinga w'u Rwanda wa 2022 Miss Muheto Njuti Divine nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Mbarubukiye Thomas
mwiriwe
neza uragana he
nitwa Mbarubukiye Thomas
yego
mbarizwa mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazibwo ni mu ntara y'Amajyaruguru turi mu Rwanda
mumeze neza Amajyaruguru
turashima Imana turaho rwose ibihe ni byiza nta kibazo ubu hari akazuba keza nta kibazo rwose
nuko ni byiza yeye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kuri Miss Rwanda se
mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza Muheto uko biri kose Miss Rwanda cyane cyane abo hasi tunyaka kujya ngo duciriritse cyangwa abaturage bo guhagana hasi ni ukuyumva babivuga nta nubwo tuzi rimwe na rimwe ibikorwa byabo mu buryo bugaragararira amaso ku baturage bo hasi mu Rwanda rugufiya
ibikorwa by'abande
kugira ngo nyine ngo arakora iki kugira ngo abaturage noneho bamubone nibuza bamubakure gisa nk'aho bamubanjirije basize kuko abaturage bo hasi ntago bazi Miss Rwanda ni muntu ki amariye iki abaturage bo hasi no ikindi cyongereho wenda nshaka kubaza rimwe na rimwe wenda hari ubwo wumva ko abamisi baba hari n'ubundi baba byagwa n'abantu bakomeye kuko kuzumva misi wavuye n'ubundi babyawe n'umuturage rubanda rugufiya kumva ko mbese ari umuntu byagwa n'abantu bakomeye ese biterwa n'iki ko usanga n'ubundi akenshi ubona abo bamisi n'ubundi hari ababava ku babyeyi n'ubundi basanzwe bifite inkeka ko n'uwo ngoro ubundi ahari ubundi ibyo njyewe mbona ku mbuga nkoranyambaga kwa mu bantu bakomeye n'ubundi ese ubwo byabiterwa n'ikintu uko bo baboroheje badafite uburanga bica mu ziyenzera n'icyo nashaka kumenya murakoze
reka ubwo arakubwira kuko yabonye abaturutse hirya no hino hanyuma ubwo arakubwira uko ikibazo gihagaze yego mise muhito mbarubukeye ati abaturage kandi koko nibyo abaturage bo hasi nabo bakeneye kwizigama urubyiruko rwo mu giturage narwo rurabikeneye n'abagore cyangwa se abakobwa muzabageraho gute
yego arakoze cyane abaje kubikoreza ngo cyuko ngo abamisi bagiye batambuka ngo ibikorwa byabo ngo bitazwi muzisi umuhango na ntabari yagejeje kubibona cyangwa yagejeje kubireba gusa afashe gasubira inyuma agenda abona ko buri hari abavuje amaso abantu hari abafashe muri bana bari santere cyangwa babwindiye hari abafashe muri mede rwanda hari abafashe muri zidi rwanda hari abafashe mu bintu byose bigiye bitandukanye bagiye batanga umusanzu wabo kandi banapashuringa ibintu bigiye bitandukanye yego wenda ushobora kuba utabibona nicyo kuko ntabwo banose ko hari na gahunda nyinshi umuntu aba atazi kandi ko zihari ikintu cya mbere umubwisi arakora ariko nanone haba harimo ikintu cy'uko hari abantu babibona hari abantu babikurikirana nk'uko hari abatabikurikirana so ntabwo navuga ngo nakomeje mbivuga ntabwo navuga ngo ngiye ngo Miss Rwanda ngo 2022 ngo ndaje nandukanye ngo ndaje ngiye kugira iki ariko nk'uko nabivuze nzagerageza uko nshoboye nshyire mu bikorwa ibyo navuze kandi ngerageze uko nshoboye abanyarwanda buri wese ahari abone agire uko yungukira mu bigo agire uko amenya metaje agire uko yumva metaje natanze agire uko amenya ko kwizigamira ikintu gikomeye ikindi kintu cya kabiri avuze ngo Miss Rwanda n'ubundi igenda ifata ngo n'abantu ngo bishoboye ngo bagize iki mu by'ukuri ikintu nakubwira cya mbere ni uko ugiye gukeneye irushanwa sinzi n'ukuntu uvuga ngo bige icyo cyane byamera kwibaza niba kuko avuze ngo abakobwa bari muri iyo rushanwa abari beza abari abakobwa bashobora bari kuko bazi kuvuga baravuga bajya imbere bakagaragaza ikintu nababwira ntigiye muri Miss Rwanda competition ibintu ari ibyawe abari ibyawe rero umugisha w'imana yari amavuta y'imana aba ari wowe nshobora kuba Miss Rwanda 2022 hari ababo barimo batandukanye ako se nk'uko yavuze umuntu niba umugisha w'umuntu ugiye kwinjira umwaka umwaka utabuzaga ku wundi muntu utandukanye sinzi impamvu abantu bagenda kujya kuri iki kintu kivuga ngo abantu ngo abana ba Miss Rwanda ngo babishoboye bagize iki nk'uko rero ubwo batishoboye ukwiye kwitegereza ubwo batishoboye ngo twite ku bantu ubwo bishoboye sinzi na angu umuntu abivugiramo ariko umuntu wese ajya muri Miss Rwanda ari guhatanira ikamba right ajya muri Miss Rwanda ishobora kugira ngo abe Miss Rwanda so iyo tugiye hariya tugenda ukagaragaza potensho yawe ukavuga ujya hariya kuri stage ukavuga ukajya hariya kuri stage ugakora ibyo usaba ko wakora kandi ukagenda kubikora neza so abajaji nibo bahitamo bakamenya ngo uno ni we Miss Rwanda kuko ibintu biba bitanoroshye ndagerageza nkubwire usubiyemo ibintu Miss Rwanda ikurikirane ziba mu by'ukuri uba ubona umuntu wawe Miss Rwanda n'umuntu wari ubikwiriye ndavuga nanjye najya muri Miss Rwanda kuko nabonaga andi mbuto zifite imyaka ishize umuntu wabaga Miss Rwanda bakajya muri kwiga so kuri izo fagitire ziza ziri inyuma yaho ibyo ni ibintu biba bihari ndetse kandi itegeko ntari ngo Miss Rwanda agomba kuba ameze cyangwa ari umwana kwa kanaka ngo ari umwana wa kanaka no umukobwa wa Miss Rwanda aba ashoboye umukobwa wa Miss Rwanda ni umukobwa uba ushoboye ibintu byose bigenda afite biti afite burayini afite n'umuco ariyo kacu ibyo kuba biba ni ibintu biba bikaba kuko ari ibintu byabaye nyine ntabwo navuga ngo ni ibintu bigenda biba ni ibintu biba ukora umugisha wawe wabikoreye uri wati ibyo kamba
reka tuguhakanya gatoya unafate no ku mazi gatoya hanyuma ku buhanga bw'ibyuma badutegurira bakira n'izindi telefone hanyuma ubwo muraza kuvugana n'abandi nabo mu kanya turongera mu kanya gato mm-hmm. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turongera rero dusubire ku murongo wa telefone, noneho turakira Habimfura Patrick, uranyumva?
Yego.
Yiwiriwe neza?
Yiriwe.
Yego. Byago tuguhe ijambo nawe muri iki kiganiro, aho turi kumwe na Miss Muheto Divine n'umushinga we wo kwizigamira igiceri. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yewe, nta kibazo nafite ariko nagira igitekerezo.
Yego. Turabikeneye.
Ni ukuvuga ngo nakurikiranye programme ye, gahunda ye yo gusezinga igiceri.
Warabikoze?
Nayitangiye. Kandi nkaba nshishikariza n'urubyiruko kuyikurikiza. Ni gahunda nziza.
Yego. Watangiye ryari, ugeze he, watangiriye kurangahe? Hariya bakomeje kubaza ngo igiceri icyo giceri na, bati nangahe umuntu aheraho yizigama? Hari n'abavuga bati kukibona biragoye, wowe icyo giceri wakibonye ute? Bagira inama, babwire muri makeya.
Yego, njyewe rero ubu urebye maze nk'ukwezi mbikora, nabyo bishyize bakiri muri odisiyo, nkomeza mbikurikira nanjye ndabitangira. Urebye ntabwo natangiriye ku giceri, ngira ngo sinzi niba hari ibyo ari byo yari arimo kuvuga ko ari igiceri, ariko ibyo ari byose yavugaga ko ushobora gutangirira ku mafaranga makeya
uko wifite,
ariko ukayasevinga nayo akagira icyo akumarira.
Yego.
Njyewe urebye natangiriye kuri 200.
Ku cyumweru, ku munsi, ku uvuze ko hashize ukwezi.
Ku munsi.
Yego.
Urebye rero ayo mafaranga nayakoreshaga ibindi, ariko nahisemo kuyasevinga.
Yego.
Wirinze
gusesagura.
Yego.
Yego.
Kandi nkaba nshishikariza n'urundi rubyiruko kubikora, kubera ko urebye akazi karabuze, ubu ni ukwihangira imirimo. Kandi ndabizi ko bizangira icyo binjizaho.
Ariko wowe ufite akazi Patrick, ufite icyo ukora ku buryo ayo ngayo ubasha kuyabona?
Oya. Nibwo kirangiza ishuri.
None se uyakura hehe? Ni ababyeyi baguha icyo giceri ukakibika, cyangwa ufite ubundi buryo uyabona?
Hari ubundi buryo nyabona. Hari igihe mfasha abantu bakayama gutyo.
Aho kugira ngo yapfushe ubusa ukayabika. Yego. Misi Muheto ati abantu babigire umuco, bumve ko bagomba kwizigama. Ndumva rero warabitangiye, ni ikintu umuntu yagushimira. Yego Patrick, rero urakoze cyane ku gushishikariza urundi rubyiruko kwizigama. Ndibwira ko uri nk'urugero mbese bashobora gufatiraho, kubera ko hari benshi bavugaga batese bishoboka gute cyangwa se twabigeraho gute, nk'ubwo tubwiye ko nta kazi ufite kandi ukubishobora.
Yego. Urebye neza urubyiruko rubona amafaranga rimwe na rimwe, ariko bakayajyana mu bindi. Ariko bagiye bayasevinga nk'uko abivuga, byagira icyo bibamarira.
rwose reka tugushimire haba imfura Patrick kuri icyo gitekerezo cyawe.
Murakoze
nawe. Miss Muheto, uravuga iki kuri iki gitekerezo cya Patrick?
Murakoze. Ndabaza nshimiye Patrick no gushimira ko wabyumvise kandi ukaba utangiye kubishyira mu bikorwa. Ibintu uvuze nibyo kandi nibyo cyane, n'abandi ndakeka babyumve abantu bakwigiraho. Nk'uko nabivuze, igiseriyo program ni ideology, ni ikintu umuntu akwiye kwishyiramo akumva kwizigamira iki kigenzi kuri we. So Patrick ndagushimira cyane kuba waratangiye ugeze uri kwizigamira, ni ibintu by'agaciro kuri twebwe kandi ukomeze unabishyira mu bikorwa kuko bizajya bigenda bigufasha. Icyitegeza atanze nicyo kandi nacyumvise, mbona no gushishikariza abandi ko nabo bakumva icyo Patrick kuko yatangiye kandi afite aho ari kugenda agera. So nabo ni ibintu byiza, numva yuko buri munyarwanda wese, buri mwana muto wese, buri rubyiruko rwose, twese tugomba kumva ko ari ibintu by'ingenzi kuri twebwe.
Hari n'abandi bashobora kuba barakurikiye irushanwa rya Miss Rwanda, bumvisemo imishinga itandukanye, bumvisemo gahunda yawe wabasobanuriye, haba imfura ati ngewe nahise ntangira. Twizere ko hari n'abandi batangiye nabo bakaba baduhamagara muri aka kanya, ndetse nabo bagasangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika uko aho bageze n'ukuntu babikoze. Reka tube twakiriye Miburo Inosa, yenda nawe yaba yarakoresheje iyi gahunda. Miburo, uratwumva? Inosa,
ndiko ndabumva neza.
Uratwumva neza? Urahagana hehe?
Alo?
Wi, turakumva. Urahagana he?
Ndi mu ntara ya Ngozi
mu Burundi.
Ego mu Burundi.
Mumeze neza?
Turashima Imana.
Yego. Ubwo rero turi mu kiganiro na Miss Rwanda wa 2022. Nagira ngo nawe tuguhe ijambo, niba hari icyo wifuza kumubaza cyangwa se niba hari igitekerezo wifuza gutanga cyane cyane ku bijyanye n'umushinga we
wa Miss Rwanda.
Yego, wari uduhamagaye ibyo aribyo byose, hari igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza gutanga?
Bo, sinabashije gukurikirana imigambi ye. Hello?
Yego, turabyumva rwose, ni ukwihangana, tuzi ko mutabasha no kutwumva. Ubwo n'ikiganiro ntabwo wagikurikiye cyose, ariko nyarutsa niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga. Ndumva na telefoni ye icitse, ariko turabizi ko abari mu Burundi bafite ibibazo byo kudukurikira ndetse no kumva ibiganiro byacu kubera ko tutari kuri FM, ariko twizere ko bizagera aho ngaho bigakemuka vuba. Telefoni ye rero ibaye icitse, ariko ndumva twagaruka kuri mu gihe tugitegereje abandi bifuza gutanga inama n'ibitekerezo, twakomeza kwiganirira na Miss Rwanda. Nagira ngo noneho utubwire ukubona nk'abantu, cyane cyane ngaruke ku bantu bo mu cyaro, abakobwa cyane cyane bashobora gushukishwa utuntu twari two twose kubera ko badafite amikoro, kandi yenda hari uburyo bashobora kuba babona udufaranga duke bashobora kwizigama. Nabugira ubutumwa wabagenera?
Nakoze cyane. Ubutumwa nabagenera kuri umukobwa uri Ngango zo mu cyaro biba no mu mujyi, tuyaduha nabyo dukeneye byinshi bitandukanye. Nibyo koko, dukeneye byinshi bigiye bitandukanye mu bwacu bwa buri munsi. Dukunda ibigezweho, dukunda ibiri kugenda biba, dukunda ibigiye bitandukanye. Ariko ikintu cya mbere nakubwira, ibyo biraba, ibyo biraza, ariko ntukemere ko umuntu agushukisha utwo tuntu twumva ari duto, kuko utwo tuntu duto wowe ukoze neza ugakora cyane, ibyo bintu bito agushukisha wabona byinshi, wanabona n'ibirenzeho. Mbona rero n'inama yo kubabwira, hari ibintu bitatu numva yuko agiye agaciro ku muntu, hari ibintu bitatu numva ko agiye agaciro ku mukobwa w'umunyarwanda cyangwa ku mukobwa wese aho ari, haba uri mu cyaro, haba uri mu mijyi, akwiye kumva yuko ari ibintu by'agaciro kuri we. Iyo wiyubaha, icyo cya mbere twiyubahe, natwe abakobwa twiyubahe, tujye kuba insina ngufi aho buri muntu wese akugira uko ashaka, buri muntu wese agukoresha nk'uko ashaka. Ikintu cya mbere, iyubahe wowe mukobwa uri kunyumva, iyubahe, twiyubahe, aho umuntu ajya kugira ngo abone kuvuga wiyubashye. Ikindi kintu cya kabiri, girini
have decision. You may go in the Sakuan, Sakuan, and cook me to make a Yahoo Vanahu Shakuja. So, if you are here, we just make of them when the Hanumus isn't this the Kuan idea, and if you go, my children are pre-setting with a ringo, my vision, Lukumu Naka, the general Kuzango, my vision Lukuja Hanu Naka. Tatimeko, I could go look down there than your moon, that is a kind in that case. I would say, it seems in Chapter 2, I just cannot say the whole.
Ubwo no kuvuga kutakurikiye ni kiganiro.
Akurikiye.
Ndakurikiye yego. Ikibazo cyawe cyangwa rero igitekerezo.
Igitekerezo cyanje. Nyampinga w'u Rwanda. Ha?
Yego.
Hala?
Mhm.
Nyampinga w'u Rwanda mu buryo bwo guteza imbere abari canke abategarugori.
Yego komeza komenya rutse atanga igitekerezo cyawe kirangize amasaha arimo arangenda
ashobora guteza abari n'abategarugori mu kubereka uburyo bashobora kuzigamira kugira ngo ejo hazaza hadoheze.
Yee nibyo arimo gukora yego
ama akabereka uburyo bashobora kubaho mu buri ata muntu babangamiye bakashobora gukora bakajya nko mu bimina kugira ntibaze bajye mu ngeso mbi
yego kugira ngo babone
igihe cyabo cyonone hari hakiri kare
yego urakoze cyane kome hanyuma babone uko bizigama nyine banyuze no muri ibyo bimina ubwo ni uburyo bumwe bwo umuntu yakoresha ye Miss Muheto akajambo kanyuma amasogonda 30 kuba kurikiye radijwe rya Amerika muri aka kanya bakurikiye ikiganiro cyawe.
Ikintu nabwiye kijyambere ndabaza kubashimira ndashimira ishyiri ya Amerika ryatekereje kuba ryamostinga ndabashimira. Ikintu cya kabiri ndashimira buri wese wafashe umwanya wo kumva kino kiganiro kigiye mu cyari ikiganiro cyiza ndetse ku wagikurikiye agitegereza kirangira kigiyemo ibyinshi. Ndikumva neza ikintu navuga nabwira abantu bose nuko nayigize umushinga wanjye witwa igiceri program. Iyo ni umushinga ushishikariza ni umushinga w'impactinga ko abantu bakwita baba kwizigamira nashyiza muri program kuko numva yuko ari ibintu nanjye muri igigo kiyo niyo kuba nabanza gushyira imbere mu rubyiruko ariko ntabwo ari mu rubyiruko gusa kwizigamira ni kiza ariko buri muntu wese ugitekereza bimwe kubishyira mu bikorwa kwizigamira ni kiza.
Urakoze cyane reka ndabona tuzongera tubatumire tuganire ku buryo burambuye ndabona amasaha atujyanye reka nshimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma cyangwa na Dieudonné wakiriye telefone zanyu ndagushimiye cyane Miss Muheto Juti Divine kuri ikiganiro ngashimira nabo twari kumwe mwese kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza.